one.
A movie comedy.
I wanna be.
Jana says up on the beat.
You're number one. Dembe, dembe. Oba de dembe.
Bamo, sechi, yeah, 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 fizi. Yandi koze wachi, atai na muli mutoba fune simbi.
Nisawa yoka chansi, meleka unange muyu chesti. Uba kukakisi, aka umu kuyo sweet lipsi. Uba kukahaga, aka ukumange yempe wekunza. Wait la minuro wota. When you are the name on the
Taka, taka motaka, ova motaka, kumo vu, liba vu, ati ulida, inzeke nyini, usobola kwegana, ilibe nyini, wasibu kamosai, ukubo nyini, usobola kwegana, uba kwe nyini, ati nkubulida, wechuse, geza kukulo oza, mumagezi, tosiri wala, bera mogezi, yekwe kenyini, yekwe kenyini. Kubulira amanya kama tufu yekwe kenyini kubanga uli mutukafu tusobola kusaba nnyo ne bosinza obera mutukafu oli mufirika osobola okukyusa buli kimu kyosobola bw'olowooza kubanga oli mutukafu Katonda ajja mu buyinza osobola okutegeera buli kimu Katonda asobola okukitegeera Katonda ajja mu buwangiro bwennyini osobola okutegeera buwangiro bwennyini Ulida, in Uganda, yo, Bamuyana, ya singo kutekera, singa kubamuyana, nate bamuyana wakuwa enyota, zivera enyota, eziku singa, zivuwa muya, baba kumunde, nebuli tumuchiba chabu inza, mukama katonda ya singo buinza, nunda na mgereka ya singa amani.